sio kwa goma ili etu. Goma ili a piti ili e kundo ili a mzuko mepanda, mzuko mepanda.
Ayawe, ayawe
ijadi mepanda, imepanda.
Ayawe, ayawe
vichwa liko maji, oliko maji. Nimefurugwa, nimefurugwa, nishakula kitu, shakula kitu. Nimefurugwa, nimefurugwa, mzuko mepanda, mzuko mepanda.
Ayawe, ayawe
na jini gani leo DJ
unanikosha, unanikosha.
We DJ umeshikwa na jini gani leo DJ
unanikosha, unanikosha.
Umo, umo, nalipandisha wazimu we, nalipandisha wazimu we.
Jaiva yuko na domi, hapo kuna paka poda na kabako. Na mademo zeno kitu ono na change pose. Oya masela zame utaka uyo, sambona kama tunamnazi adamu wapewe uyo. Oya kilaksha, kilaksha, bugu kariyako. Sinataka kupima, chotu kwenye sesho. Oya kilaksha, kilaksha, bugu kariyako. Nasema na majita mbura hati kigogo mpaka gongo lambo.
We DJ umeshikwa na jini gani leo DJ
unanikosha, unanikosha.
We DJ umeshikwa na jini gani leo DJ
unanikosha, unanikosha.
Wadipanisha wazimu we, wadipanisha wazimu we.
Me cuesta calar.